wadde ɗum fi meɗen ko wona hollitinde nde hunde yo jal meɗen ana waɗa fa tewten daɗdirede ley luuma adnare ndu. E wi Moctar Baba Kunta hoorejo golleji muɗum ley fedde CMAP wadde hunde yo jal meɗen ana heewi dabareji gonɗi dow muɗum.
Ko mu'inte koye hoore an han tewtede annde huɗum noon tafo inde huɗo o wawi hokkede. Somi tilike ɗum fuu somi ƴeewa nokkutu o mu'inte to hono ndu o mu'inirte. So ɗu e hoore ndu fuu ɓettike ko mu'inte ko kinatawa guɓal goto mo kanankoɓe leydi amen ndi hokki bataki kolitowo wiide ana andani ɓe gonto ana andi golle ko ɓe gatta ko ndu ardo ɗum nartugol ɗum batakiji muɗum maliɗo ju'inte caggal muɗum so naɓe leydi Cameroon to suudu mawdu e hoore kumaniɗo golleji muɗum
waɗugol hunde jeyal meɗen fandaji kewɗi kertaɗi goni dow muɗum ɗum woni ko holliti wiide Moctar Baba Kunta mo CMAP.
Hokkude inde kulle ko mu'inta nafamu ɗum goto yo yirwinde golle ma o eɗum wawi uttinde dame goɗɗe ɗu yalla koɓe mu'inta ko ana ade naɓele lumoji amen ɗi fayeto lumoji caggal leydi ndi eɗum wawi latade sababu ɗu coggu goto ko hokkete kulle ɗeɓe mu'inta ɗe heddo
wattu gonɗen joni o mali kullantereji kewɗi woni kollitaɗe wiyede latake e jeyal meɗen hono bogolan lebbi kewɗi joni horgoji ana gondi e waɗede yalla hono tew boɗejo dow latirto jeyal mali fa yettade hono kulleji ko nandi e muɗum. Aboubacar Ba hoorejo walde noddirtede fédération bétail viande du Mali yetti o Imadara ka ana haɓi o hoore hono ɗum latirto le wattu garowo ko yaawi.
So wiyama tew anni leydi mali ndi ɗum iwi aɗa andi ɗum ka inde muɗum ana mawni sanne wona janggo tew le leydi amen ndi wawi adel so naɓele lumoji sallah fa aɗa tew jeeyale limmuji sallah wajibi kinatawa laawi yogaji ka a ƴaɓɓorke ɗum ñawuji kewɗi ana e dawaji amen ɗiɗon kinami tewta andude tafom si ñawuji ko woni e dawaji amen ɗiɗon mi tewta andude ɗum hoto dawaji ɗi iwrata.
E wi Abdoul Karim Jammutene andinɗo kabaru keɓal waɗgol hunde jeyal meɗen ɗum ana moƴƴini sanne keɓal leydi ndi. E wi makko kullantereji mali kewɗe naɓataki caggal leydi meɗen ndi saabi hollitaka wiyede yo ɗum jeyal meɗen.
Hande ñimminoɓe kulle jeeyeteɗe ana heewiri lumoji ɗi ɗum latike sababu jaati ɓuytude na ɗum samminde feyi darde kulle ɗe yimɓe hoore mu'inta hokkude inde hunde ko mu'inta ɗum wawi latade sababu ndu yaafinde adugol kulle maɗa yaade caggal leydi tawrede inde ka ana newna adugol kulle fuu ɗe mu'inta naɓude ɗum sella saabi caggal leydi amen ndi lumoji ɗi wonko heɓete
caggal ɗum andiɗo kabaru keɓalo ɗoni Jammutene holti wiide omo darta e ɓiɓɓe leydi meɗen ndi pied dabreji moƴƴinde kulantereje ɗum ko wawi latade golleji jirwinoji leydi men ndi.
Ɗum waɗirama du yella yimɓelle woɓɓe gaɗoɓe golleji goɗɗi hono waytugol ɓiɓɓe leɗɗe kañum ko nandi muɗum le leydi amen ndi kañum en ndu ana heɓa tewture inde ne wawi hokkude kulleji ɗiɓe mu'inta le leydi amen ndi ɓe nangguira golle maɓɓe o ɗu sooɗe.
Holtindi wiide kullantereje hono lamɗam mangoro bulanga e kullantereje kewɗe Imadaraji ana gondi e waɗede yalla ana holite wiyede yo fimen noon.